Yamde sapo etati woni to bisawo yamde sapo etati do RFI fulfulde sapo joyi to pari
Rama Diallo
RFI fulfulde wari e humpitinde on kibaruji nyaloma din to Guinée Bissau Emmanuel Macron la mido Faransi andini leyde makko anangona leydi makko anawona walitaade leyde Afrique hinange habugol e Kylian Kaku dum ko rewi e jewte dew tawda e Oumarou Sissoko mbalo o horejo Guinée Bissau adido o CEDEAO handen ko buri tengude e gal jidal en keban tawanaado RFI fulfulde ton o humpitan en wodi ruto Conakry ton leydi Guinée podaagu wadi hakkunde seppobe e draniibe denago hande alkami sare nde fedde FNDC yalti hollude mette muben e jogola allamu tawango seppo ko o hadanongo no dum yaari Mamadou Adama Diallo sedda tanoke en dum dum wodi bene e togo laamu teddinaaye hakkeji bi adama en bangi habugol Kylian Kaku dum humpitata en Amnesty International e talkurundube bangini kenga alarbare on calminama do RFI fulfulde jawanen to Bissau ton en tiagal bene kenga Emmanuel Macron lami do France o yewtidi e Oumarou Sissoko mbalo mo Guinée Bissau horejo kawtal leyde Afrique hinange hande delle kanko on o andini ko leydi France ala wonta joni jokkude walitaade leyde Afrique hinange wonude piande Kylian Kaku nde o hawruno e do no yewtidino e lamido Ousmane Mbalo an tawana RFI fulfulde to ngan kawritan wadi salminama
salminima ma Diallo hettiyankobe RFI fulfulde
ko mbawden jogitaade jiidal labibe be hande
ko bigol wonde ma he kuccu ndiral mabbe he jande yankobe he o bimbi to kurde laamu e diam follereje Emmanuel Macron holli wonde di sadi mo buyi ko yowiri he Kylian Kaku no layra ranen ne tundu Afrique gairnaage ko dum wadi mbo wi mbon anni yiwandirade dum sabu dattinde den bade bo wi kadi wonde mbon pala nyimnude jokkondiral hakkunde France he leyde hirnaage Afrique to bange heege wala nyalnyale saabi dum non ko hare hakkunde Russie e Ukraine to hakkunde makko e Guinée Bissau Macron wi walli to leydi ndi to bange dema ko dum wadi sukaabe sappo e jow hakkunde worbe e rewbe ko jahobe kebloyegol to ben den bange to leydi Côte d'Ivoire non bo wi kali ko yowiri to tudaru lamuro woni bicce o mbo wi mbo walliroyro e hirande arone nde ujunaje bidi e ujunaje de sappo e noga e tari mbo wi mbo wallito e do ko be ballanno ko yahara million euro dum yaha ha million ji tari euro dum woni ko be ballare hirande yo do kongudi horejo leydi Guinée Bissau way kadi no horejo CEDEAO Oumarou Sissoko mbalo bo wi fedde makko nde di huminani kabagol libgol laamu he leydele ciirsude Afrique ko dum wadi mbo wi mbon yewtida o do waktu e laamibe Guinée Conakry Mali e Burkina Faso
ajaram
min laamu mabbe he waktu doddaado
ajaram sanne sanne Ousmane Mbalo mbi en tan kanko Emmanuel Macron o hotan Paris hande tonno imo heda jabbade Mohamed Ben Salman do no horejo Arabie Saoudite won do yinde to leyde Europe joni to Conakry jawanten ton podaagu wadi hande subaka ona mbi en hande nyaloma o seppobe yaltunobe hollude mettube nde muben e dawro ko nun ko wonbe laamu handen e tiagal dum de horebe horebe leydi ndi kolli ko be en jamiray sepp wadungo hande taw ko walde FNDC en noddingo seppo en jahan o humpitade Mamadou Adama Diallo a salminama
Rama Diallo a salmitama
Mamadou Adama Diallo gasi lacrymogène fufama yeddube kongo laamu ri wondinde wadi
naam kono wirda non seppo ngo wonti terondiro kaaje e gaz lacrymogène hakkunde sukaabe gendarme e polisi kanno kure simanteri e der yamti tati be no pira si sukaabe ben foli tondo do hibe satti lawongol hibe sunna pine ila hamdallahi bambe to koza ha hewti simanteri butikaaji e magasangi fo hino soki e tondo ko sukaaben e no dari kala wol hibe satti lawongol rama
ajarama Mamadou Adama Diallo ndelle fede FNDC nde walde yimbe forba sosande wakati alfa konde tawano e muyde wa elude do e gal laamo leydi ndi kambe njalti hande do hollude be njarlaaki be beltoraaki hono no laamu gu wondi e kibaruji meden to Burkina Faso ton en sada kulyan kaku ana jokki leyi sare kaya ton en fiande na mbien yimbe jom en kabode e chami yimbe do pepe bariton subaka checho handen famaka be wono sabi be warongo go ka dum ton en ana wona e filede ele kibaruji di du to mali hono dum en bete law alarbare kenga den du dakolde konun kobe hipama to diwal anara du wono to segu konun kobe sapo enjoyo e civil en tato mbara e den nokure du kibaruji di to bene e to togo ton en drani be hakkeji bi adama en bel toraki en horebe leydi ndi kawjoli bangal habude e kulian kaku be bi ton en bofe anagada sanne e do hakkeji bi adama en e leyde golle minati jallo salminama
mi salminima marama mi joti hedibe
ko wonta nduki baro minati
rama ko bawden famude tan e wi Samira Dawdo ardido sandu Amnesty International e leyde Afrique basi fewde e pelle jogide kaborde hana latade sababu tonugol hakkeji bibbe leyde de horebe Beni kanyun e betugo anakani haybude e golleji mudun en e habugol pelle kuliyankoje e bangal teddingol hakkeji neddanke non wi fedde adnaru Amnesty e talkuru e ndu talkuru ndu fedde de yaltini kenyan sahande horejo Francis Emmanuel Macron tawa e dawol to Benin ana feli ardibe leydi ndi en nangugol yimbe no yaadaali e sariya hertamu ya fewde e leñol fulbe sabi yoga e be yimbe kuliyankobe ana kala den galo gol leñol hana latade sababu tonugol hakkeji fulbe jokkin hen talgurdu Amnesty International nadu en bien Amnesty windere holliti kulol mudun e buytugol hakkeji bibbe togo e wadugol seppoji no jidiri kanyun e hokkugol miijoji Beninabe no jidiri dum fu yo tonugol hakkeji mabbe miccintinde gilla e timmode hitane jabbine de worgo Benin kanyu e togo ana woddi e piande pelle kulian koje ka e dawol Emmanuel Macron ardido Francis to Benin kenyen o fodi wallude wala doutude horebe ndi leydi e o basi kulian kagal
a jara maminati Diallo to Maroc do hono dum en Human Rights Watch holli mette mudum tondu e kasede e yimbe forba yogo hono lundibe laamu e humpitobe kibaruji taw ko benna atuma akuje e yoga ko waltata hono bangal jangu e rewbe Human Rights Watch ana milatan de tume wo muye o mbude kunde be yimbe sabu ibe kala bofe e lamo leede no kuje wodi do kibaruji di to États-Unis ton en Joe Biden horejo leedi di ana hani yewtidinde e Xi Jinping mo Chine a handen leed on wakati ko be jewtan ko faati e no wonno ko be jitilta dabare wailude hakune mabbe hono kasabe to leedi Chin et to États-Unis battitan hakune be yimbe kaldal wadi ka pamiran heba kata hon ko fati e yimbe yoga e mabbe wiide ko hono ko habodi e kanko jeyo wo kabode e Taiwan wi fa hande dubbe jabata hono golle jokkudo on be daran wada ko kaldangan jokkito yitude e portal wodi hakunde Chin e États-Unis fajoni portal do wala e leyi mabbe ko fati e hono bangi Taiwan ana gollida e États-Unis bangal njeego ko weltoraka to Chin dum du jewte anakani jokkude hakkune mabbe e famitaade hono dum don en tawirte e kibaruji meden di dum do en jokkitaade to Russie ton be andini kambe dubbe keddi fajoni filade no wada de be keba yaltinde hono ko be adi e Ukraine hebude gabe njaltira alleede yasi ko buri fudo Afrika do tidorma angure woni hande kibaruji meden di sakira be chek bete golidijo amen o moba ma handi subaka to bamako tiagal wura mako kenga alarbare andabe golidibe e panti ko nguli seditade neddo lobbo weludo andude golidijo mako na biena mo jangidino Fatou Cissé bakati janyan kaku do Dakar kam ana wata seditanade ne kedo
o mi halude e chek be poko ko neddo mocho do neddo labredo ni da yide moto tikki ko jare de tano andi o mo jogino fayda mo jogino fulna heli ge mo mo reeni no ligey mun mo reeni no sehelado dina makko min no class min min jangino journalisme et communication en demi tutoni sanko woni no ni premier et promotion amen
bu allah hokku chaque berte aljanna yamde sapo tati silmaji sapo ni do RFI fulfulde jokitade Fatou Sissawane asalminam
mi salmini Marama Diallo dendangal hediyankobe RFI fulfulde salminama
ko hediyankobe RFI fulfulde kedori handen to tottama kongol
on tottama kongol hande ko Senegal woni ko men yata men yewta fakkanyu fiidi subugoji sardiyankobe e wadeteedi nyande chapantati ego dun koy alati e to Senegal do
wudi hen humpitade ko winda jeyndeji
ko winda e jeyndeji
Abdoulaye Diko asalminama
mi salmini ma Rama Diallo mi salmini kan mi hedibe RFI fulfulde kala hendo mbay tawede heedade
Abdoulaye ko winda jeyndeji
e tobbe didi woni ko cembintone ko winda e jeyndeji handen tafonto leedi Mali jengoji kewdi e dedo nyalade joninde fewde e d'accordé ko non ko be leedi ndi to leedi Congo Kinshasa ton do balde tati kengen handen hibbini balde nay ko yimbe na njalta majo tewta hono munisco do woni ko non ko be fedde oni wonbe tonto Congo njalta leedi ndi
pour iren Mali
jengoji fewde e d'accordé ko non Mali ana njoki e wi jeynde e le monde Afrique balde joyi hono tiagalla ko Dakar kati hippa anni alal barkengen ko non ko be sappo e joyonna mbarama civil en tatondu mbarama e le piende didi e wi le monde Afrique e tafon hono Dakar Kalumba anni le di wala nara do wada kerul hakunde Mali e Mauritanie e ton adi hippede ton ko non ko be jena yon e civil en tatonna mbara non du won wi e jeygal gal hono konun ko be leedi Mali ngadi e jam hankina e on don sa fa han hono bete kengen e Dakar du konun ko be sokolo don konun ko Mali gonka sokolo du hippama ka Dakar e leedi wal segu hakunde leedi Mali woni ko woni e konun ko be jeegom mbara ton e wi le monde Afrique dera nokuje hono fu kippama bete law dum ne tawi e le jamande e pelnande kurde nanama e le mopti e ton du hakunde leedi ndi jonnon ton mopti e wi lamu leedi Mali wala fof maydo wala du barmudo e jeynde Mali web kene warti hono e jeygal gal lamu Mali wadi e jam hankin tiagal dido janguji e wi jeynende e wi du jeygal gal konun ko be leedi Mali gadingal nyakata jihadian ko be chapan en nayon e jetton warabe sokolo
e lidon en rafindenago wiyama hubi Mali fu
alal bare kengende jagordo kalfina do golidal hakkunde France e leedo godde kene holliti so wana ko lati wajibi bibbe France fay goto yabo ngalure bamako lamor leydi so tawama e dawol e leydi ndi de wonno e wimako rafindenago kulbinido e tabitindo du hubi Mali fofa handen bamako tan woni ko samana seda
e tobere wonne de to ko tetento kongo
e non jati ton du to kongo Kinshasa ana wuli taw gilla e puddode yontere nde hertanade funnange leydi ndi e diwe nor kivu e sud kivu e sabe hono bibbe de do nokkuje njalti hollude njida munisco du woni bedo konun kobe fedde oni fedde mawni adnardo nenno be njalta kongo e jeynde Africa News kayni warti e yoga e kongi hono bedo majitobe yeru kongo yo jeyal amin non Kongo yo jeyal bibbe Kongo gilla munisco wari Kongo wala ko golli fayi hunde gollali e lay ko buri dubi noke ko tawa e ndi leydi nenno handen so be jalta le leydi ndi min jokkan majari ila jon fa be jalta e wi jeyne dem di kongi e ko nande mudum woni ko mbawlata e mbawla e lay hono dido majiri didu nyalli e nokkuje kewde fayi alal barkengen yimbe du mbarama hen e wi jeyne wakkat sira e ko di majireji putti e puddo yonternde yottade kengen nyakata yimbe noore yon warabe e bendon taton yo gollobe munisco
a jaram abdullah
RFI segu e do chapande jeenay e tati tobere jeego
RFI sikaso e do chapande jeenay e joyi
RFI mopti e do chapande jeenay e jeedidi tobere jeedidi
RFI garwa e do temedere nay tobere jeetati
RFI Marwa e do tembere e go'o toppere jeego.
Ambeltanama do RFI fulfulde sakirabe to tawadon e leede jama jonina kibaruji di timmi yewtere on to tama kongol jukitoto hande do Senegal gonden ko fati e woteji mbien sunguji député en dum ko segila japande tati ego ndu lewru delle ko foti nyalade handen yimbe wombe laamu lundibe laamu o kala piloto do députaku ana won e yilade e leedi ndi e filade holare bibbe e wurongo na bibbe leedi ndi joni o mi acci on ga Ibrahima Ba Saliu Diaw honon wolini kambe goni bangan masinaji ton mi yeltanoke on bangi fan hala